So bad for cool.
And it's home with the big lord
Jenny Rokane. So bad for cool. Mwebantu Zima tiera usiku. Zima konda kudia tukagona tu baby. Tukapenda tu baby. Zima tiera usiku. So bad for cool. So bad. Zima tiera usiku. Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby. Zima nyera usiku. Jai. Somba zikule. Somba.
Zima nyera usiku.
Jai.
Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby. Usiku.
Somba zikule. Mwevatu.
Zima nyera usiku.
Jai.
Zima konda kutia tuka gona.
Bebe kuka vipa nishi kwacha. Muma tumba vanda shusha kwacha. Vama vuma kuka nyoro kukacha. Ay, zumba zikuru. Bebe kuka vipa nishi kwacha. Muma tumba vanda shusha kwacha. Vama vuma kuka nyoro kukacha. Ay, zumba zikuru. Mwele sister, akule pizza, kuma uza mchaisa. Why you very so niwe, nisomba sikuriso. Mwele sister, sister, akule pizza, kuma uza mchaisa. Why you very so niwe, nisomba sikuriso. Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby.
Zima tiera usiku.
Somba zikulu. Somba.
Zima tiera usiku.
Ay. Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby.
Zima tiera usiku.
Jai. Somba zikulu. Somba.
Zima tiera usiku.
Jai.
Zima konda kutia tuka.
Bari na kangono mutumba. Bamene suba peze kamuja muri chivereshi. Bemvolo bakumwa mwa pa kaunta. Suba kwila mutumba iyai. Bamuza chape wako kaunta. Kaziremba. Apo nishiba parking ana moto kayo tula panja. Na chirimba chiri la pasaizi kwa mene vamwela. Na kukole wa suba kole wa faupuwa monga ife majanki. Olu ankale na hangover saiba la kunchito. Olo nyimbo za mene amvela mumoto kamwake. Ni nyimbo zole mekezeka. Osati nyimbo ati matako ni bine. Mweve mupeze kachabe lumba. Lege, Bob Marley, ngati ni Zambia ni music indishi ni Kalindula. Ayo ni ma big fish ya mene tika mbapoka. Osati waka mbuanga imwe. Eve ngati sari kuchito ni shari kufloti.
Somba zikule mwebantu.
Zima tiera usiku.
Jai. Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby.
Zima tiera usiku.
Somba zikule.
Zima tiera usiku.
Ay. Zima konda kutia tuka gona tu baby. Tuka penta tu baby.
Zima tiera usiku.
Olo chape pie vya mene ili na ma big fish. Olo weka ungaone zonati. Aya ni maparenti yari hapa. Olo chape dressing. Ila ngisa kutu uyu mundu. Alina vo chita mulaifi. Osa tika kapenta. Chitolo shika saginga. Na girlfriend wa mene asia na makala. Kumenso nuwa sweta. Mumendo nuwa blacki. Juto chape ni my daddy askoti mane Nindara mazaya nyoko Big fish olo asomola Simunga sibe kute asomola Kamukazi gazi peleka keka kumotoka yake No alarming situation Olo akumwa mova Bati mumutu wali na program Angankale akumwa bati sahu za kwari ese Kuti mairu akwela ndeke So mujamwa chongo chongo Mwamele bantu bayambana Mwamele bantu batu kwa nana Sanga pezeke big fish Bebe batu yela usiku Bebe ni majema son Jackie Daniel Girlfriend chape chisungu You can stay away on your own Songa tu wakumana na nsomba ikulu big fish Nikuziche pesa Kuti atrista kumweseko Wambela sister eh?
Iwe mumwele sister Agule pizza Koma uza mchaisa eh, Why you better so niwe Nisomba sikuli so eh, Mumwele sister, sister Agule pizza, pizza Koma uza mchaisa ah, Why you better so niwe Nisomba sikuli so Nisomba eh, Zima konda kudia tuka gona tu baby Tuka penta tu baby Zima diera usiku oh. Hey, Somba zikulu Somba Zima diera usiku Ay. Zima konda kudia tuka gona tu baby Tuka penta tu baby Zima diera usiku oh. Yeah. Somba zikulu Somba
Zima diera usiku oh. Kwanda kudia tukagona tu baby Tukapenta tu baby Usiku
eh, Somba zikule Mwevatu
Sima diera usiku
Jai
Sima kwanda kudia tukagona tu baby Tukapenta tu baby Usiku
This is a Jello Canada's production Bebe's Friend Entertainment
Nina Tupac wa Zambia Muchizungu Nina Clifford Makaveri Muchi nyanja, nine general kanene
Zambi music yeah.
Aha, DJ Whiskey, I see you, Badus DJ Shipwe, Shipwe, Aponi Paeriba Joe Beans, I see you,
Uyoni Muzatu
Eddie Kapinga,
Nale Uyoni Muzatu
PST,
Uyoni producer watu
Bapolisi, I see you all on Matiguira. Davis Spirit Center. Check this out. Makaveri the Dawn.